Niseme siseme, yo mtoto fani jona nfanya siheme. Taki mwingine, zaidi ya sana kweli moyo mashine. Zaidi ya charusha, anirusha. Sipomona mina dua, anikumbusha. Kwa muumba, kila tuwa dua, bila ya kubesha, anigusha. Tabasamu lake dawa, nuru ya maisha, aniwasha. Bam bam mamba sawa. Oh, sensema marune, chonde chonde, usije uende. Oh, sensema marune, chonde chonde, usije uende. Aya twende. Bamba bamba, yani kama mshamba. Oh, nilitamba tamba kupata yako namba. Tila najigamba gamba, usije nchano msamba. Najiona mwamba, vile wani pamba. Vilo mini bamba bamba, yani kama mshamba. Oh, nilitamba tamba kupata yako namba. Tila najigamba gamba, usije nchano msamba. Sisema marunde, chonde chonde, usije uende.
Nita
yu, sisema
marunde, sisema sisema.